Nimeshapitia, nikazoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini. Kila siku nikajipa moyo, siku moja nitaendesha gari barabarani, nitapiga honi. Siku moja nitajenga nyumba yangu, nihame nyumba za kupanga. Kwani Mungu wangu sikiziwi, kipofu asione ninavyopambana, atatenda Bwana. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi nami nibarikiwe, nibarikiwe, nami nibarikiwe, nami nibarikiwe, nami nibarikiwe, nami nibarikiwe. Sishangai, najua niye wanadamu hayo. Ingawa sipati hata kwa muda mrefu, siachi kuomba, Mungu sikiziwi. O binadamu wema, ukiwa nacho kwa sasa waniepuka, sina rafiki wa dhati. Siku moja nitaendesha gari piga honi, siku moja nitajenga nyumba yangu, nihame nyumba za kupanga. Kwani Mungu wangu sikiziwi, wala yeye sikipofu asione ninavyopambana, atatenda Bwana. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi
nibarikiwe.